nsisinkanye bingi ebikuyiza obulamu bwange era nga binyize ekimala obulumi nga bususe naye nguma lwakuba nti bendabye bangi gwe bowonyeza zijo jolina ebyange byonna bona nkomako ndaba mulamu gwe essuubi lyange essanyu lyange gwe mpamu gwe mpumula nzikiriza mu kisa kye kinje kitagerwa bwe kinankulembera nze nalaba okusasirwa neetaaga nnyo okutegeera okuva gy'olina okulungamizibwa gwe mu lugendo lwange essuubi lyange essanyu lyange bwe mbamu gwe mpumula nzikiriza mu kisa kye kinje kitagerwa bwe kinankulembera nze nalaba okusasirwa neetaaga nnyo okutegeera okuva gy'olina okulungamizibwa gwe mu lugendo lwange
Atabula mukula benaku
Mazimari vanni anandenganga Gamukamma wali kulwage Ensida vannayuga Gede kurasa lukumbu Wali we wali mukwano Obuonera mwange Ensida vannayuga Gede kurasa lukumbu We wali mukwano obuonero bwange We essuubi lyange essanyu lyange bwe mbamu gwe mpumula nzikiriza mu kisa kye kinje kitagerwa bwe kinankulembera nze nalaba okusasirwa neetaaga nnyo okutegeera okuva gy'olina okulungamizibwa gwe mu lugendo lwange essuubi lyange essanyu lyange bwe mbamu gwe mpumula nzikiriza mu kisa kye kinje kitagerwa bwe kinankulembera nze nalaba okusasirwa neetaaga nnyo okutegeera okuva gy'olina okulungamizibwa gwe mu lugendo lwange neetaaga nnyo okutegeera okuva gy'olina okulungamizibwa gwe mu lugendo lwange
neetaaga
nnyo okutegeera okuva gy'olina okulungamizibwa gwe mu lugendo lwange
neetaaga